studio 80
gilla ku coronavirus fuddi waltireji kewdi taika e kabar mudum dun ko holti dunke en cellal yusufaji lolirdi variant britannique nigerian brésilien e fay boyali mo delta ka dum fitawede yimbe yogabe lamorde leydi mali nyaccikiti faande odo nyawo ardi be cellal be baltini hakkilaji yimbe holtine wide dabreji nangundi bamede yalla haddi rabondiral odo nyawo keddana ko men en aissata jara e du fashtango umar waygalu
so won yimbe la holitimbe wide ana andi odo nyaw keso mo noddirta delta wobbe do koliti wide andamo ko laaki fi yalla nyaw coronavirus ana wodi sakko mo waylita nyawuji goddi kasen
moi je crois pas
ça on a fi nyaw coronavirus min kam ni jabane dum no fasan andani kabaru nyaw keso kaso ngonga hale kay humta ki sande do fi manda su ngonga mapen do kay hani tan rendu baramu min andani sane nyaw covid 19 fa su bangal sifa goddo kay min andana dum su ngonga hale min jabana fi odo nyaw min tajurta nyaw covid wona nyaw mede denno min jabana dum fi
coronavirus
ko nayri bangal dido geedi nyaw keso ko be noddirta delta hulitaweedi dum yaawi raabude sanne kanko docteur dombiya goto e kuminida kabaru geedi nyaw leedi ndi o hulitide heejjuji di fana gonde bamed le nokko yalla bi cakko o do nyaw
ko buri nafore le o do kabar o yimbe le fumbete tan farati modo woni yeso amen bangal o do sifa keso nyaw dum yu dabreji pie war mu dum pati yewe fi bangal gulleda amen on tangul hore o do nyaw tama machine ngaji lulli aspirateur ne heewi tama safariji na wudi no do bondu derno on tan hore dido fuf so bangal fesagul le jipnirade dabreji simbinama yalla tajuraje kala ngarbe fesama
humini be kabar cellal wombe leedi ndi kay collectivité dati mbiadini jamarnde hani tabade non watta so haybo hore mudun no odo nyaw wori nyalawma handen o
njuttiki landol hande gol jaboto professeur Yakuba Touba horejo ndukudi do bo sawrugol nyaw covid 19 to l'hôpital Pongé.
Allo docteur, hono sabi so nyawbe covid 19 o worbe buri rewbe hewde gonga hono ni nyaw doyum ana wawi tawede e tagangal mabbe woni worbe buri suttude wurde rewbe ga dum fu famu waran hebede le nyalade garode sabi won projet ngaji faahi gondi to darani de tewtude jabu ido landi
on timminta yotere meden acti covid hande on jarama hedade patin jegiton burude maskuji yaldo hisa e nyaw coronavirus
si jotamani.